Eni Jessica na Faivi, eni kuna Mr. Reza usio.
Chaminiza moyo wangu, tayari mikuweka moyoni mwangu. Mina kupenda na kupenda baby, mina kuchaji na kuchaji baby. Usini yache chaminiza moyo wangu, tayari mikuweka moyoni mwangu. Mina kupenda na kupenda baby, mina kuchaji na kuchaji baby. Mchumba wangu wananichongea kwa siku kendi, siwezi ishi kama unipendi. Staki umize moyo wangu, sikiza na kueleza mchumba wangu. Wananichongea kwa siku kendi, siwezi ishi kama unipendi. Usiniache, usiniache, usinisare, usinisare.
Niambie kama kweli wanipenda, usiniache baby na kuomba. Wanaochonga sasa hizi wanachoka, lakini mimi na we paka kufa. Niambie kama kweli wanipenda, usiniache baby na kuomba. Wanaochonga sasa hizi wanachoka, lakini mimi na we paka kufa.
Nakuna kano, why do you leave me now? Why me say baby, do you no longer love me? Atoti na kipera, I love you very much. Macho sanili el koso how me. A lady I love, Adwa Robedo close, Nairobi Kibera, your song is played. Come back to me, I love you very much.
Don't you love me?